Alarba sappo e tat lewru mars duminaade de sappo e jenayi yande joni terminata sappo e joyi kabaruji fulfulde hande habaruji studio kalangu sembe mudun ndara filla wida gol ko wona wade yaade e himbe wondube e lar duubi joyi ya duubi chapantati e joyi gam batte fam debbe walla debbe du kondam be natta himbe dum wada matila beeri tawa maradi kany e gallu nyeme en nanan ko dun sabbe non ni faware jondar fila ko darto on awgal liji himbe hewbe no ngada hono faware jondu chebe faware jond tanne be ngada chonde be ngatte e beeli kany e ndiyam gam batte liji baata dundu konna hunno ko hada sanne e der leydi Niger na wade le gure kewde gonde gosol mayo en nanan kawjina fila ko darto awga e leydi Niger yew tan men pene studio kalangu ya tan tan region mo Agadez departement mo Iferouane to wete timi ya ton en nan jangino sukabe lekkol rewbe no lati sadorma sanne tarnan fude Ahmed Bandi en gonto e jangal o neldi en yewtande en nana sumana amadu janganta habaruji di kori jagnali e modon go fu en puddanan filla ko darto widagol ko wonno wade yaade e ko darto himbe wondube e laru e leedi men Niger dundu gam batte alle e tawe hono nefugol mabbe ittama be kebe kamre be natta himbe fa woda o de yi kam wonno hono hawrtere hono pelle gonde jonde ko e mun e leedi Niger kanyum wonno wada dum gam batte waltude be kambe lardu ben endan dum wadini ko watta balde jenaay won ko batu majjum watte e der leedi ni enen nokkuje kewde dundu kondan ni jetna hono be duubi fa war jon tatiya duubi chapantati e joyi laati men tawda e laru no wat ko tekkande heba ngada ngurna mu ene wodiri dum waddi ko fa hande ni min jewtiti en goto kaw jiido hono fa ne pelle de biiteedo madame Zubairu Rahina Musa laati do kanyo enda halani Habibu Garba Koromajum
les agents sont au niveau de maradi
himbe wattabe ngada teykaaki kin no tawa maradi handen be timminta golle mabbe jangu be jaatawa be gada balde tati den gada mu be ya tilberi e nyame be gada balde tati de region di naidi fu teykaaki kin watte bongube en saro e mu en jangirde mabbe loktorobe e wandirabe mabbe fu teykaaki kin yewata dundu gan andude sador maji ibe tawda misali der jangirde su kaabe bongibe be gida yaade lekkol gam bandirabe mabbe no jaltinabe na lokkol on no woddi be bawa jabije janginobe bendu e ko e mu en kebay ekkintinu no watte ko be ballira cukabe be nondu fa han harobe sawbe bongibe dudal mu en fu gida yaade eto gam bawta na gan no jaltine der loktoroje
na discriminin pas les agents de santé
noni lo non biandu kono awjobe na biandu awobe liji hewbe wombe der gure kewde gonde gosol maayo leydi Niger do endan no itta hono faande chebe du kondan ko laati du kondan ni hono chebe taneno en ko be untu be ngada chonde be ngatta e maaje kany en diel gam batte be keba liji din endan ni baata be keba di don du kono hono ko laati ko hada e leydi men Niger sabu du wada masiba sanne colonel Abdou Ibrahim biter Malik laati kany hawjina fille ko darto hono faande du kono awgol liji awgol ni jokka e leydi men Niger o holli hon dum saabi ko be kadi dum njaado jamo wete Moutarou Hamadou.
Il y a une méthode de pêche qui est
no wodi no neddo nawtoro chebe tanni tamuli dane mayo himbe mum no gada dum amma dum hadi himbe nawtoro chebe de tam miden boyi nangude himbe min gada be jukki gan idum bonna ladde idum waradu liqi mawdi yade pamari majji kan fu he paabi en sedde der diyan chebe de wattaama heji wada bonon daji di fu bani ko toke chebe den balde didi nino dum du wadi ko ba en nyaami liqi din en nanta toke de
sans pas l'effet c'est biodégradable
nani ko watto himbe chapan tato e tato latibe du konna ni hono fellobe no endan kay woni ko wara e le balde de endan biyan jokka tarat jabbido endan chagal hono faware jondu konna orngal gal soge leydi Niger watto endan der leydi Lac Tchad dum du konna ni wonno ko faande minister haa jende filande nagu leydi e sogeji halani en kenyande dum dube bi du faware joni ni kule kewde latido kabor eno enda ko bendo himbe fellobe endan woni ko sogeji jabbi der mun tawa du konna ni hono jabbe ko watto ujunaaje tati fu jabama e leydi andinor worne won ko haali dum hara sogeji leydi Niger yaabe wadde faande orngal gal do filla himbe fellobe endan ni wiama le sogeji fe goto mabbe mayay wodi ara mabbe fe gotel bonay e leydi jahangal gal nani faware joni ono no tawadu kondance en jeewi to enan leydi Tera kandu kwanda horebe mudum kanye faware jondu kwanda horebe hono kampani basowo ton enda ni hono kulle mbaster elele Niger be ngadi jangal ton enda ngam batte be jabe ndara kulle ko wona wada e der leydi enda be je waynaadu kwanda nokuito kanyeji tawa ele nokude departement on enda dum du kwanda ni ngam batte alle be kodja labi ko watta ko tawi tawtebe do kanye be heba deno fa woda prefet mo terra o hala ni endu kwanda no wonno be cigiliri hono kulle den fu ya warta mudum sembe ketna do fa hande bi tedo Alidou Hamadou préfet mo terano dal e chalalou subako bandimi Moussa Hassan
Minen min kolli be gatta metriji joy caka gaydeden den amma ton lay to be kurbitin don be jaajina to minen min bawa nati jehi leyton gam mi anda ko be gadi amma min gatti himbe yewtinu dara no be goni be gadira no kuje ne de fu no godi kangi sanne no kure arandere den himbe ko kama lawol tefa kangi ton sai himbe gari no tafade gollobe sarusi so pamin gari kolli be kambe du lawol gotol gol kambe du be gatti himbe yewtinobe minen du miden deki hitere miden daro ko be gatta min gatti himbe jilo gara kalanani
bibbe leydi Niger taabe leydi Yasin kan du kono limono mu en fuddete gam batte be limbe be binde hebbe keba be ngada chuba ko watte dubnande no ga go leydi endan seni kam won fedde hawjende fil lim no chubaki hawtade faawar jondu kono ni wallo be dum wonno anni wadde dum be ngadi jaati hawtal hakkunde mabbe faawar jondu kono himbe mabbe jodani go leydi mudu der leydi men Niger nafi wada goto en jottina hala seni yaade bibbe leydi o halani bandimi gungu muhammad dan tani non be cigliri
C'est pour partager l'information avec
Gam fecci didde he mabbe habaru do no wona no wadi harko darata gadol kartiji wote himbe leydi meden tawabe he jonde Yasin Mayri ko watta ardibe leede de ko nani himbe seni ya hambe gado golleji di fu gado golle mu arande ko himbe seni be gattani woni be pirta ko himbe leydi meden be watta be kiryake fadde warambe gada kartiji wote di warde fedde seni dedu durwan labi kebu ko watta dum anda der leede de to himbe bawi kebi lawul jehi wotoyi anka ni ko watta kulle de fu gadiro ko yirna
pagne darlama y compris le vote
nonni to anda gades du konna ni hono fedde sawar leeni enna wadi joda kalen gam batte yewde hono wadi ko tebe mojjita lumoji goddi be tefa du konna arzu ko jogoto commune on fa woda dum wonno ko be kali ciagal hawrne mabbe timmi dum du konna hawrne be gadi hono dum wonno ele dubnade sappo e jene o enda nani ko fawar joni Richa Feltu la tur kawone mere mo agades o halani bandimi Moussa Mamadou Fio
Nous appelons les services compétents.
Miden gatta dane e saru suuji leydi durwidoji nannul e jarde kulle bonde cioptinoji hakkillo kanfu e gadol golle bonde der nokkuje gom do der hubere agadis subabe hawjo hubere dendu kadol majjunno tawa der hakkilloji mu miden gatta dane du he policibe e domobe leydi du ko watta be tittinkinake e gartiri hakkillo fukkingo e jonde jam der leydi min gadi du filla ko watta lumaku wada sembe do der hubere aminde min bi'i du ko hitane hikkede timma lumel bibbe ledde geldu no hani mabbe lube mawde nay e keway min godi do der hubere den denne hegaaki du acce himbe jaha cingol lumo gum fere minen gidi du fa handen ko watta lumo ruuci lumo andango go wadi sembe min gatti du himbe jewtino no wade ko dum wada
a travers un comité que nous allons mettre en place
horebe gallure nyeme kaindu adake yaade yeso hadoyde hono faande garbino der gallure de enda dum du kono hun non ko sidigirano illum hono lewru jiye jabbindu to jonno wonno ko faande kanko horejo o wadi hawrtere hono kanko e horebe bangi do nan gallu nyeme be kalidu hala majjum jonno on fawar joni muktaru mamudu o hali hal du kono nino wat ko tawe hono dabbaji to acce jilole gallure de enda illu nyalande den do induden nan ko halni jalla maryama kenda
La difficulté c'est que il faut
Sadro maji din wonte fude to dabaji din gattete sengonga min koji lawo lamu miden burto e filade heba gol golliren ko jottani min woni to dabaji din gattete e nokkure sonnirde nyamdu majji watte ko hejata gallure nyameende fu e kisa gamin ke min gadi wodi wadde nokkuje chonnirde nyamdu dabaji ndernatide gallure nyameende fu wodi nokkuje de ngada ka chonnon nyamdu den ta chonnol dabaji kambe leddem dundu min jidi e mobe bangeje do majjun dabare lobberenom deno kuje du chagal ndiam e gadamun fu de tawa no wadoyte du filagu gallure de idun tawa du le sadoro maji di mingodi der no kuje de yade to kominuji ketudidim
vazin
non ni fawar jondu kon to en mara du ciagal hon latol bal ko anobe yottaak dubinoga yi hono ko kuppa led afrique dun endan timmi on no wodno kulle ko mojjina ton do fille ko dartino kurto latol bal o watto jonno no wonto dun tawa wakati mo tawde o en ciagal du fudum wadi dun timmi dun wono ko bandi mohammed mamma yeey lando yi fawar jondu kon nan ni mitedo rabiu mamman kashi latul kany woni on fawar jondu kon nan kalfinado golleji latol bal region mo marat
des dispositions adéquates ont été
prises. La bifu kan di ko jama gam do mude jawdi ngatandi der gollal no kurende ginanda ni ponditol woni kungel arangel ni ko kawjaake mudu ganyande fu police ji mairie no tawa gam do mude hoggongo hunde fu ko natta e ko wurtoto say ne jewa ba ni be wuro warobe sayte jewtina ginan ko nata ko suni mun ni woni rafi jainol commune tawda gam ampuluji gattade din mboda de warde jondo fonditaka wodi golleji pudda din do kanta alla e rafi jaynon de gouverneur on hoji labi heba golleji di jottine
ces travaux là sont finis
nanni faandar filatol bal waddi ko hono faawar jo nyalan jene berde do filla hono burondiro wawde non ligue mawdo mo leedi men Niger hande de won ko fuddoto ton enda arlit akko kana fc hawra e faande as police mo nyemey irana fc mo arlit hawra kandu kono sahel sporting club mo nyemey non do na gallu nyemey du kono ni as garde national kandu kono mo nyemey non hawra faawar jo ni espoir mo zender do ndar gallu nyemey non ni faawar jo du kono ni ono nyalande yaran yeso
Ketine sigilaji studio kalangu kadi totawa under junior do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne mido fecchide dum.
Nonni ay ngari e yewtere meden pindira yorno birno mi on ni har filla ko darto jangino sukabe rewbe le lekkoliji to enan timia timedo wonana ni hono departement mo Iferwan region mo Agadez don enan lati sadorma sanne do filla kan endan dum waddini ko bandi min tarnan fuda Ahmed ko yarto jangal do yewde meten Mohamed Mohamed Baba latir kany won kawjina fille ko darto hono hono sawara janginol ton enda o holli wiide ke no kuje godde sawara sukabe koy mun won accata be janga fa woda
wattude suka mun debbo lokol der commune Timia region Agadez hunen non ko sadi sanne hanno Mohamed Baba kawjido fille jandeji pamari der commune o haliri dum
l'éducation au niveau de la commune
far gattol sukabe jande der commune Timia sadar maji mun labi didi wodi gattol sukabe rewbe jande kambe gattol jande der gure do lokoloji la soji didi di min godi no wodi to suka debbo ba goto wala der mu min jidana gattol sukabe worbe rewbe jande dum fota amma sadar maji no godi fudu farsaro mabbe be pamta na fak ko tawa nder jande hanbe tindinede
de sensibilisation
ko sabi ko sarobe gida wattude sukabe rewbe lokol
les parents pensent que
sarobe mijana rafi kebal tawa nder jaki lekol e mabbe du naw totta le baade den gan kambe nduroita dabbaji din kanjidu hoggongo wurdi emu deni on ko ji misali nder ladde duuda sukabe rewbe jaata lekol be jottata ko ba kala siji jeegom deni be jotta kedon du be dewline illu be jonay denne yi sadorma mawdo onnoni den koji misali wuro Timia miden godi sukabe rewbe ekintinabe to lokol pamaro yihobe college amma tila sesebe akiti jande gambe dewlinte dum duno sadorma kando hebanede mosala kano no hani tindinoje wade yade to halobe nananebe
leader notama
on gadi fille firtude ko e sarobe de der sarusi modon labi de cingudon ko watta be gattama lokol
le comité de gestion décentralisé
to fedde hawjinde ko watte lei lekol hawtade mu en min goni miden gollida do fi on amma ko andudon kambe du no wodi tobe kato alla e sadorma ardangal tawado gan wodi nimbe tawabe der wuroji sai seng sawira amma deni ayi loji amin kauta sai de tindinoje ngada miden mila ko sabe mu yadu yeso no hepte min kisake e darde ko bayle heba ma seda hande alla e fedde hawjinde golleji ko watte le jande singande de
quelques améliorations avec ces structures là
edo do hon ko habru me fulful tili hande en seni elen jon kammo eledi hewtine en jang tan habru je fulfulde me acci dan on e madan hawa ha gaddano on habru je haw sankore hori bedu waro an haale demle koride assalamu alaikum mbalen to jamwali
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanɗe e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.